ibiganiro by'umwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Agasaro ka Buraga umwiharikwa muri Isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'umunsi turagiharira abana bashakisha ababyeyi, ababyeyi bashakisha abana babo cyangwa se abana baburanye n'ababyeyi babo. Muri kino kiganiro turaha umwanya uhagije Agasaro kabonetse mugume ku radio yanyu mwumve ko uwanyu mushakisha dutangaza ko twamubonye.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umusore umaze imyaka 27 atandukanye na se witwaga Pascal Nzembayire, yarazwi cyane ku izina rya Hakurimadi. Ntigeze amumenya ariko ntiyahwemye kumushakisha kugeza ageze ku ijwi rya Amerika. Yatubwiye ko se yakomokaga hahoze ari komini Kivuye muri selile ya Gatengerane. Mu mwaka w'1993 nibwo yagiye gushaka akazi muri komini ya Giko mu karere ka Gasabo y'ubu. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1994 barahunze bagera i Rwamagana, ariko intambara icogo Yakurimari yasubiye muri Kivuye ntiyagaruka. Umwana yashize afite umwaka umwe, ubu afite imyaka 28. Yitwa Uri mu benshi Benjamin, atuye mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Bihembe umudugudu wa Butare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ahahoze ari komini Bitumbi. Hano mu kiganiro Agasaro kaburaga yabwiye ijambo papa we.
Papa nkunda, ngukunda ntarigize nkubona, usibye kukumva no kwibona ku isura barambwira ngo nsa nkawe pe, ariko ni ukuri ndabamutse nkubonye byanshimisha kureza uko ubitekereza. Sinzi ikibazo wagize, wagize usize isezerano wo kuzagaruka kutureza, niba bitarakugendekeye neza cyangwa waragize ibindi bintu bituma utagaruka inyuma, ndakumenyesha ko ndiho. Narakuze, ubu ndi umupapa nk'uko nawe wabaye umupapa, mfite umwana n'umudamu, ariko mu buzima bwanjye sinigeze mvuga ngo izina papa. Nshengurwa no kumva umwana ahamagara papa, ntarabashije njyewe kurihamagara, anezezwa n'uko ndi papa pe. Ariko nasubiza amaso inyuma ko ntigeze mvuga papa, umva binteye agahinda. Ndamutse nkubonye, nzakwita papa umunsi nzakubona, nzakwita umubyeyi umunsi nzakubona, ndagutegereje kandi mfite icyizere ko nzakubona. Nagerageje kuza i Kigali ngira ngo wenda niho mpuzamahanga mu Rwanda ngira ngo nzakubona, ariko Kigali nasanze ari Kigali ngari, sinabasha kukubona. Ariko aho uri hose, iyi radiyo yumva na bose ku isi hose, uzanyumva, uzamenye ko ngutegereje. Na mama ariho ajya kumbwira akakunyibutsa, akambwira ati turasa, nanjye nkagira icyizere nakwibona isura nkabona ndi wowe, ndi bo n'umwana wawe, ndagukunda, nzakubona nangire mvuge papa. Imyaka 28 sindi yavuga ijambo papa, ariko mfashije ukabonyumva wazamenya ko ngukunda kandi hiri.
Uri mu benshi Benjamin ati radio ijwi rya Amerika yumvikana hose, ntihazabura uzumva impuruza yanjye akamenya data. Uwa mbere wumvise agahita ahamagara ijwi rya Amerika i Kigali ni Arcade Tuyishimire, n'umurezi mu mashuri abanza mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Yatubwiye ko yumvise itangazo kandi ko Pascal Nzembayire amuzi kuva bakiri bato.
Nk'uko bisanzwe mu buzima bwa buri munsi nkunda kumva ijwi rya Amerika by'umwihariko mu kiganiro Agasaro kaburaga. Naje kumva itangazo ry'umwana washakishaga umuryango avuga ko yari atuye mu cyahoze ari perefegitura muri komine ya Kivuye, perefegitura ya Byumba, komine ya Kivuye, selile ya Gatengerane, kandi nanjye nsanga ariho nuruka. Numva hari icyo nakora mu buryo bwo kugira ngo muhuze n'umuryango wiwe, kuko yako nasanze mbazi, nsanga ari abo ndetse nko mu muryango buraho gake na kuri.
None se uyu Pascal Nzembayire bitaga Hakurimari nawe uramuzi neza?
Ni ukuvuga ko Zimbayire uwo nguwo ndamuzi kera, gusa kubw'amahirwe make ntabwo agihari n'igihe yapfiriye ndatekereza ko mbyibuka ndamuzi cyane
yitabye imana ryari
ngenekereje ni nka 2011 2013 aho ngaho
yari agituye aho ngaho igatengerane
niho yari atuye
mwigeze se mumenya ko yari afite umwana ashobora kuba yari asize i Kigali aho yigeze kujya gushaka akazi
ku ruhande rwanjye yenda makuru nayo nari nzi gusa nyimara kumva icyo kiganiro n'abashije gukurikirana baza muri famiye bamaze kubaza icyo wabo yambwiye ko bari bazi ko Gindeiro ngo yari afite umwana i Kigali gusa ko nyuma y'intambara batongeye kubonana ubwo bahita bagira amatsiko yo kumenya yuko bamumenya ari nabwo bakomeje kumbwira ko nakomeza gukurikirana nka bakareba ukuntu bazahura
ariko kandi tuyishimire urakoze cyane kandi ndaza kugarukaho kugira ngo umfashe dushobore kubwira twembi ndetse n'umuryango we uyu mwana Benjamin uri mu benshi washakishaga se ayo makuru mbwiye tuze kuyamubwira tumukomeza ngaho ukomere
namwe murakoze
cyane kuva ikiganiro agasaro kaburaga cyatangira dore hashize amezi 8 dushaka abantu tukababona abandi tukababura ariko n'ubwa mbere tumenye ko uwo twashakishaga yitabye Imana nibajije cyane uko ndi bubwire iyo nkuru Benjamin uri mu benshi wari umaze imyaka irenga 20 ashaka papa we nibazaga uko ari bubyakire nta muri ruhande ngo umufate mu mugongo kubera ko nari namenye ko afite umuryango kandi umukunda nahisemo kuzimubwira zombi wamenye uwo muvugana
oya ndabona ari nimero irije
ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi ry'Amerika
numva ku ijwi ari ryo ariko nari nakunze kukuvuga
kubera ko sinjya kumvuga
aravuga ngo ntaza guseba ntaza atariwe
oya ntabwo wari guseba nari nguhamagaye
yego
kubera ko ndizigira ko ngufitiye amakuru arebana na papa wawe
yego
papa wawe hakora imari
yego amakuru ameze ate bimeze
gute uri mu benshi nagira ngo mbanze ngukomeze nagira ngo ngusabe kwihangana bikomeye kubera ko ngiye kuguha amakuru avanze n'ibyishimo ariko avanze n'umubabaro kubera ko papa wawe namenye amakuru ye nabonye umuryango we aho utekereza ari niko yari ari ariko amakuru nabonye nuko yitabye Imana hashize imyaka mike ariko rero ntuceke intege ukomere mpavu nabanje kukubwira ko nifuza kugukomeza nkaguha amakuru avanze n'ibyishimo n'umubabaro ayo ngayo ni amakuru mabi ameza nakubwira ndagukomeza nkwihanganisha ariko ameza nakubwira ni uko papa wawe yasize barumuna bawe hari barumuna bawe bariho kandi igishimishije ni uko umwe muri barumuna be ariwe so wanyu akwibuka avuga yuko akuzi yuko yakubonye barakuzi kuriho barabyumvise barababwira abantu bakuranye na papa wawe bahise bababwira yuko ari wowe barakumenya amakuru yawe yose uko papa wawe yaje nuko mwagendanye mukagirana mugahunga mukajyana i Rwamagana akaza kujya kureba ko byifasha bwati nzagaruka ariko ntabashe kugaruka kubera intambara nk'uko twabivugaga abo bose rero baramwibuka baramuzi nagira ngo ushake umwe uzi papa wawe neza wabonye papa wakura wamuherekeje hanyuma akubwira amakuru umubaza amakuru amwe nawe ushaka kumubaza ndetse ndanakomeza nshake baso wanyu batuye yigatengera ni kugira ngo nabo mushobore kuvugana bagukomeze tugiye guhamagara igatengera nini tugira imana biracamo dushobore kuvugana na Arcade twishimire Allo Arcade tugishimire ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika
Imunda kumva neza cyane
Arcade nagira ngo nguhuze na uri mu benshi ni umuhungu wa Hakurimari nagira ngo uri mu benshi uranyumva
Imunda kumva
Ahano rero ndi kumwe na twishimire ni umuntu uzi papa wawe wamubonye abyiruka nagira ngo ngusabe Arcade twishimire usuhuze uyu mwana w'umuhungu Benjamin uri mu benshi
ndagusuhuza cyane urema gatima nkubwira ko umuryango wawe hano watubwiye mu igatengerane umuryango wawe urahari baraho bashaba bawe ari na bene ko babiri barahe bavuka kuri papa wawe gusa bashobora kuba batarakubona kuko nabo ni bato gusa data wanyu tuvugana nubwo yavuze mu rurimi rw'urukiga yambwiye ko ashobora kuba kuza ukiri muto cyane gusa na n'ubu ntabwo hari hashize igihe turi kutuvuganye arimo ambaza aho bigeze kuko nawe namubwiye ko numvise ikiganiro ijwi rya Amerika mu kiganiro cy'agasaro kaburaga vuga ko wari uri mushakisha umuryango gusa by'umu benshi papa wawe ndamuzi tubyiruka gusa kubw'amahirwe make ntabwo ubu ngubu agihari ariko ba data bawe barahari pe kandi baragushaka nibibamo nibigenda neza tukabona contact tuzajya tuganira kandi ukomeze ugire ibihe byiza wihangane ugire amahoro n'imigisha y'Imana
uri mu benshi wamwumvise uwo ni tuyishimire Arcade nawe wabyirukiye igatengerane hari icyo wifuza kumubwira
cyo nashaka kugira ngo gusa ndabandi ndagushimiye kuba ni ubwa mbere bumvise ni njyewe uri mu benshi we na Hakurimari n'abo ba data bacu uzabambwira ati ndabatashya nubwo ntarababona ntabwo nge bazi ariko ndabatahije n'abo barumuna banjye bose ndabashuhuje ndabafunze kuko nta murumuna wanjye nagiraga wo kuri data na mama ukuri ubu nashinze ko ndi ikinege ariko nshimishijwe no kumva mfite barumuna banjye nshimishijwe no kumva mfite data wacu nimba ari umwe nimba ari babiri bose biranshimishije cyane ariko nongera nshima Imana ibi bintu yankoreye nubwo ibyishimo bivanze n'amarira yuko nta kundi ndashimira Imana nisaba ngo izamumbere ijuru kuko abantu yarakoze kumbyara nubwo ngira amahirwe make simbashe kuzamubona ariko mwifurije ijuru rwose Imana izamwakire mu bayo izamushyira hera ndabimusabiye nk'umuhungu we bana we gusa ibyo bigoye ariko nta kundi nzajya nireba menye ko akiriho yarasize ntabwo yapfuye yarasize sinzi nimba numvise neza yavuze ati nimba niba ari umuntu abanje yavuze nimba harimo agakobwa
harimo agakobwa nibyo harimo umukobwa
abantu umwe ni ubwa mbere mbonye mushiki wanjye mu buzima nta mushiki wanjye nigeze abe kwa data abe kwa mama ariko data impamvu nani nabwiye ni uko ntari mbazi ndagushimiye ndagushimiye umunyamukuru ndagushimiye pe iyo mfite ifu kujya mu ijuru nakuheraho nkayikata ariko umwana ugasanga ubuze umugisha umwana nzabyara akabisezeranyije ntabwo ku izina ryawe.
Urakoze cyane, Imana ikumpere umugisha. Urakoze cyane, ndagushimiye kandi ukomere. Ibi n'ibihe bikomeye kuri wowe by'ibyishimo ariko bivanze n'umubabaro, ariko ubutwari bwawe bubera abandi bana bakiri nkawe bangana nawe urugero muri abagabo. Ni mwebwe Rwanda rw'ejo. Tuyishimire nawe. Hari icyo ushaka kubwira uyu mwana mushya mubonye mu muryango?
Ni ukuvuga ko akimara kubona papa we, ise wabo azaba ameze nk'aho abonye papa we, kuko ni ukuvuga ko bose barasaga kumwifuriza kwihangana kandi akamuhereza n'ikaze mu muryango. Nta bindi namubwira rwose, turamwiteguye.
Urakoze cyane nawe, tuyishimire ukomere. Murakoze kuba mwaje mu kiganiro Agasaro Kabura gacyo uyu munsi. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turacyari ku nkuru ya Benjamin uri mu benshi umaze kumenya ko papa we ashakisha Pascal Nzembayire yitabye Imana. Kugira ngo numve ko Benjamin abonye umuryango we nyirizina, nasabye kuvugana na se wabo Rwamanywa utuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Rubaya, akagari ka Muguramo, umudugudu wa Ngange mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.
Yego, nakwikiriza.
Urakomeye muzee Rwamanywa?
Ngaho ndakomeye.
Ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika. Ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Hari umwana w'umuhungu waduhamagaye ku cyumweru ari mu kiganiro witwa Uri mu Benshi.
Uri mu Benshi, ndamuzi.
Uramuzi. Yadusabye kumufasha kumenya se hakora imari, ni murumuna wawe, wamenye yuko uwo mwana ashakisha se, wabyakiriye ute?
Nanjye se uwo mwana ndamuzi, yari afite n'undi murumuna we w'umukobwa. Yari imiryango y'abantu bane abonyeho umuntu umwe gusa uhakura imari. Iyindi miryango y'abantu batatu itwayibonye.
Mwari muzi se ko hakura imari yari afite umwana yabyaye witwa Uri mu Benshi?
Ndamuzi. Ari hariho n'undi murumuna we w'umukobwa ahubwo hamwe na nyina. Iyo miryango yacu yatubuzeho.
Ubu rero umwana ariho warabyumvise ari Rwamagana, rwose amaze imyaka 27 ashaka kumenya amakuru ya se. Amakuru ya se ejo tuyishimire yashushe n'uyambwira ambwira ibyabaye. Umwana nawe twamubwiye amakuru, tumubwira uko ibintu bimeze kandi yabyakiriye. Nari nifuje kubahuza hano kugira ngo muganire muvugane, ariko ibyuma ntabwo bishoboye ngiye kongera ngerageze ndebe yuko namubona kugira ngo umusuhuze. Uyalo?
Oui.
Uri mu Benshi amakuru?
Neza.
Komera, nizere ko washoboye kwiyakira nyuma y'amakuru twaraye tukugejejeho.
Nta kundi niyakiriye.
N'ugukomeza ukiyakira ugakomera, ukamusabira kandi kugira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira.
Nakoze rwose, Imana nayo inyumve, namusabira iruhuko ridashira kandi izamushyira hera rwose.
Hanyuma nk'uko nabikwijeje rero, nagira ngo nkubwire ko nagerageje gushaka so wanyu rwa manywa wa wundi batubwiraga namubonye ari hano kuri telefone rwa manywa uwo nguwo rero no muhungu wawe uri mu benshi musuhuze
uri mu benshi
karame toka
ndagusuhukije
ndakwitirije rwose mubyeyi
muraho ariko murakomeye se
turakomeye
mama wawe murasumvikana se
mama turacumvikana aracyariho
aracyahari
yego
nyamara turashimishwe turashimishijwe kumenya uko muhari ariko turashaka kuzaduha amakuru meza tukazabonana wenda ariko na mama wawe birakwiriwe kuzamubona cyangwa akaduha amakuru meza
yego nta kibazo nange nishimiye kubumva nange nejejwe n'uko nzababona rwose
turishimye cyane turishimye kandi twishimye n'izina ry'abantu benshi umuryango urahari uri mu benshi uri mu benshi turishimye kubona bakumva ugihumeka
yego murakoze nange nshimishijwe no kongera kubumva ni ubwa mbere mbumvishe ni ubwa mbere numvishe data wacu biranejeje kuko hari amasano ntigeze menya ntigeze numva muri ngere ko ndumva nishimye pe ndanezerewe cyane
nge nigeze kuza aho wavukiye aho murumuna wanjye yari atuye agitunze nyuko
yego
hari kera mbere y'intambara
nanjye mama nabimubajije arabimbwira ngo waje ndi umwana mutoya ndi uruhinja ariko mubajije izina ryawe arambwira ngo yarabyibagiwe
genera haje rwose murakoze ahubwo mwakoze neza kutuvugisha ahubwo mwakoze neza no kutwereka iyo miryango yacu ahubwo muzakomeze mudushyiriremo imbaraga tuzamenyekane neza
yego namwe murakoze rwose mukomere kandi muzakire neza umuhungu wanyu uri mu benshi biradushimishije yuko mwarimu mutegereje kandi ko mushaka kumenya undi muryango wose wasizwe na murumuna wawe hakora imari ubwo ni ikintu cyiza gikomeye duhuje imiryango hano ku ijwi rya Amerika tubifurije kuramba nagira ngo uri mu benshi nawe agusezereho asuhuze n'abantu bari aho ngaho igatengerane niho papa we amusigaye amubwiye yuko asubiye yabwiye umugore ko asubiye igatengerane uri mu benshi suza bigatengerane bene wanyu hanyuma duhe abandi ijambo mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze ndabashuhuje mwese umuryango wanjye ntarabona abo muze rwa manwa ndagushuhuje kandi ndanagushimiye kuba mwumvishe nshimira n'imana y'ibi bintu nkoreye mu buzima ni ubwa mbere ndahe nasinziriye kubera inkuru numvishe nziza kubera kwirwa nyitekereza ndaranyitekereza nibaza nimba aribyo ariko ubu niyivamo rwose nongeye mbonye umuryango data wacu ndamwumvishe biranshimishije pe ndabashoboje muze ndabashoboje nabo muri kumwe bose n'umuryango wanjye wose
turakwikirije n'uwo mukecuru mukandori nawe umusuhukirize rwose n'umugeraho musuhuze
ndamusuhuza kandi nanamugushimirira rwose urakoze kuba uduhaye umwanya n'iradiyo rwose ndayishimiye pe noneho ko icyo nasaba ni uko wenda yazagerageza iradiyo ikaduhuza ikaduha uko twabonana byose irabishoboye kandi ndanagushimiye wa munyamakuru we imana izaguha umugisha twebwe abana b'abantu ntacyo twabona tuguha urakoze mu gihe aka gasoro kakivuga rwose nakundaga kukumva niherereye kuko ahanini nariraga bitewe n'agahinda k'abana batagira ababyeyi bababuze kwiherera nkarira kugira hatagira useka ndira n'umugabo ariko ubu rwose nshishikariza n'abantu bose ko batega amatwi ijwi rya Amerika n'inshuti ihuza abantu kandi irabishoboye
yewe humura rwose humura ufiteho umuryango munini ndetse
murakoze rwose imana ibahe kuramba imyaka magana na magana kugeza igihe tuzabonanira nkaguhobera muzehe rwose ni wowe papa ubwo ni wowe papa usigaye rwose ndagushimiye
yego urakoze ariko ntubirambiranye cyane kuba uri wihebe kandi ngo ubirambiranye cyane uzabishyiremo imbaraga vuba ndabona nanjye ndashaje ndi hafi no kugenda
muze humura humura mukanya gatoya mu minota ibiri murahita muvugana ngiye kumuha nimero aho ngaho uri uhagume ugume kuri yo telefone ngiye guha nimero zawe uri mu benshi ahita guhamagara hanyuma muvugane ugume aho ngaho uri igatengerane mukomeze mwumve ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mutegeje yuko uvugana n'umuhungu wawe ngaho rero mukomere kandi mugire umunsi mwiza
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
Mukiganiro agasaro kaburaga giheruka mwumvise uwitwa David Hitimana utuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi akagari ka Kijabagwe umudugudu wa Gasheke arangisha mubyara we yavuga ko bakinaga bakishima mubyara we witwa Ingabire Vanessa hatubwira ko ashobora kuba ari mu Bubiligi
ni ukuvuga ngo ngewe narindi maranye igihe kinini kuko muri 2010 yaraje nitwabonana kubera ko mbere akiri akana gatoya afite umujyana gatanu yari afite nk'umwaka n'igice ndibuka nibwo twajyaga dukuye bajyaga bakunda kuza mu rugo iwacu tugakina ariko aho tubaye nk'abamuburira yarambutse yaragiye mu mahanga nyine nibwo nagumije kumva mvuga se uyu mwana tuzamubona duke nkabura ahantu nabicisha nkumva nayo amatangazo yahitaga kuri Radio Rwanda ya serivisi ariko nkumva nta buryo nabona nabikoramo kuko nanjye navuga ko nari nkiri muto ariko ejo bundi aho numvishije agasaro kabuze numva uburyo ki abandi bahura n'ababo ndavuga nti ariko uwagerageza nkareba ko yakunda nibwo nashakinga amazina yawe kuri Facebook ngira amahirwe mbona ndakubonye nibwo nakwandikiraga rya zina rindi rya mama Vanessa ndaryibutse yitwa Mungwa Murinde
agasaro kaburaga
amakuru ijwi rya Amerika yabonye nuko Vanessa Ingabire ameze neza na mama we na mahoro amakuru n'impamo na makuru twahawe na nyina wabo wa Vanessa uri mu Bubiligi waduhamagaye turaganira aduha ayo makuru Hitimana rero ushaka kumenya andi makuru ya Vanessa Ingabire wayahabwa na se wabo ndetse na banyirashenge bose baraho mu Rwanda mu murenge wa Shyorongi
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
nabibasezeranije iki kiganiro ndagiharira abana badakwiye gushavuzwa no kutabona ababyeyi babo kandi batarasabye kuvuka abana bafite urukundo rusendereye rubaha imbaraga zo kudahwema gushaka inkomoko uwitwa Nigena Pourdieu yavutse mu mwaka w'1994 umubyeyi we yitase icyo gihe yari umuvugabutumwa amubyarana n'umukozi we ubu ashobora kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimwumve inkuru ya Nigena uri Kigali mu karere ka Gasabo akagari ka Kagugu umudugudu wa Muhororo naramuhamagaye ahita ambwira impamvu amaze iminsi ashaka mu kiganiro wa Gasabo kaburaga
na agahinda kenshi gakomeye nagize kuva ndi umwana kugeza ubu ngubu
ako gahinda gaterwa n'iki
no kuba ntarabona papa kandi ariho
ntabwo uramubona kandi ariho n'iki kikubuza kubona papa wawe
na njyewe ku giti cyane ntabwo namenye impamvu kuko abantu bafite adresse ziwe narazibatse banga kuzima ngira ikibazo ndavuga ntese ndahari ikintu yaba yarakoze cyatuma batama adresse ze mbaza mama arambwira ati nta kibazo yari afite nagerageje rero kwegera famiye yashatsemo ndagenda baka adresse zabo bazinyinye mbura ukundi kuntu mbigenza numvise rero ikiganiro cyanyu Gasaro Kaburaga nkomeza gushakisha mu gihe nateganyaga gushaka adresse zanyu neza telefone baba barayitwaye nongeye rero kubona indi ni koko kongera gushaka amakonekisiyo nk'abashakisha gusa nakomeje kujya mbitekereza ubugenda nashakisha nshaka abantu uwo nshatse namusobanurira ukuntu ikibazo kimeze akangaka ibyo bintu biragoye ntabwo byapfa gukunda keretse wifashishije yenda nka Croix Rouge cyangwa HPR ariko nabyo bambwira procedure nacamo n'ubuzima bwa buri munsi nabona n'ikibazo
none se mu bushakashatsi bwawe wikoreye nk'umwana ushaka se waje kumenya yuko aherereye hehe mu gihe kihe gihugu
igihugu arimo narabajije bambwira ko ari muri Amerika ariko igihe yagendeye nabashije kubaza na mama arambwira ati yagiye nyuma y'intambara kuko mu ntambara yari umurundi ari umurundi aza mu Rwanda ari umupasiteri ku Kibuye ngo mama yagiyeyo n'umukozi nyine wabo intambara ibaye rero barahunga bagiye muri Congo maze guhunga muri Congo umugore yari afite n'umwana barapfa agarutse mu Rwanda aza ari kumwe n'undi mugore ari wo uwo nguwo bari kumwe na n'ubu ngubu
none se wowe wavutse ryari
ni ukuvuga ngo we yagiye nk'umukozi ntabwo bari barasezeranye
mama wawe yari umukozi wa pasiteri ku Kibuye
ku Kibuye muri mu ba presbyterien
muri eglise presbyterien uwo mupasiteri yitwaga nde
bamwitaga Maniriho Vena
Maniriho Vena niwe ari umupasiteri akaba yari afite umukozi ari mama wawe witwa nde
wifashije Janine
muri 1994 intambara iraba barahunga bajyana muri Zaire umugore yari afite agwayo ariko ashaka undi
urumva mama we ntabwo bahunganye muri Congo mama we yasigaye mu Rwanda agiye rero mu guhunga mu kugaruka yagarukanye n'uwo mudamu wundi babana muri Amerika
hanyuma se yaje guhura na mama wawe ati kugira ngo uvuke
urumva nyine urumva ko na mama kubisobanura byabaye n'ibintu biterano za roma mukuntu kuko nabimubajije maze gukura ubona ko ahungabanye biba n'ikibazo ariko mutamo kwigendera ariko uburyo barunanye nyine nawe urabyumva yari umukozi wiwe ngo ngira byanyuzemo nuko yari n'umukozi wiwe ubwo niba barakundanye niba byaragenze gute nuko kukunda gusa ajya kugenda yasize imyenda yazaga kumusura nyine mbere ataragenda musigira n'imyenda kuko ni nanjye mwana mukuru yari afite ni nanjye mwana w'umuhungu
ni nawe uwo mwana w'umuhungu afite kugeza ubu ibyo ngibyo urabizi neza
ndabizi neza ni nanjye mukuru
ufite imyaka ingahe bena
22
ni ukuvuga yuko muri 1994 igihe bahungaga bajya muri Zaire mama wawe agasigara mu Rwanda yamusize atwite
yego
hanyuma agaruka mu Rwanda yavuye mu Rwanda ndashaka kuvuga Pastor Maniriho Venant yavuye mu Rwanda ariwe papa wawe nk'uko ubimbwira yavuye mu Rwanda muhe mwaka
nabashije kubaza mama makuru y'igihe yagendeye ambwira ko atamenye igihe neza ariko yari nyuma y'intambara muri za mirongo icyenda na gatandatu gutyo.
Izina ryawe ni Yigena Pour Dieu. Iryo zina baryiswe nande, ni papa wawe wari kwise?
Bo nange nagize amatsiko yo kumenya iryo zina kuko na ndi umuntu ushaka kumenya ibintu byinshi, naramubajije mwese aya mazina ubundi ni nde wayanye, ambwira ko ari we wayanyise ariko bitewe na situasiyo yari arimo.
Iyo urebye ifoto yawe ukareba n'ifoto y'uwo wita papa wawe, bakubwiye ko ari papa wawe, usanga musa?
Bo ibyo nabyo nabigizeho ikibazo kuko naranabimubajije, mama ambwira ko nta foto yiwe agifite, ariko arambwira ati nuzajya wireba ujye ubonamo papa wawe, wibonamo papa wawe. Numva icyo kintu mbo kiranshimishije, ariko ku rundi ruhande numva nanone mfite n'agahinda kuba nganye gutya narirahamagara papa, numva mbese sinzi nigikomereye.
Ihangane Yigena, ndakumva umwana wuje urukundo ushaka kumenya papa wawe.
Kuko narinze amazina nakomeje gushakisha mbiye mama neza uko nabibona, mbo agerageza kubaza imiryango yashatsemo atumye abandi bantu bamubwira ko bashobora kuba barahinduye amazina kandi atakiri umupasiteri. Ni ukuvuga ngo yavuye mu Rwanda atakiri umupasiteri intambara irangiye, yabaye yari pasiteri mbere y'intambara muri 1993 gutyo intambara agarutse ntabwo yongeye gukomeza ubutumwa.
Agarutse mu Rwanda ntabwo yakomeje kuba pasiteri
nyuma y'intambara, nyuma ya 1994.
Hanyuma agiye ava mu Rwanda, mwamenye ko yahavuye ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abimbwiraga, nicyo gihugu cyonyine agiyemo?
Niyo makuru mfite, ni nayo ba nyir'ubwite bavugana na n'umudamu wiwe, kuko na nimero zabo njye naraziba kugira ngo mbabaze neza. Baramisha ariko iwabo kwa mama we na papa we bambwiye ko ariho bari, keretse yenda niba barimutse cyangwa yenda ari andi makuru bari bashakaga kuma, ariko nuko byari bimwe.
Niba barahinduye amazina mashya bafite urayazi?
Oya, rumbiye nyamenyana ari gukomeza amushakisha, gusa bakundaga mu Rwanda bakundaga kumwita papa Zizi. Bamwitiriraga umukobwa we yari afite na mama we, bamuhamagara mama Zizi. Umudamu w'indo yari inzobe ko ntabwo muzi, ariko bambwiye ko yari umudamu w'indobe.
Nigena Pour Dieu, ndagushimiye rwose, ukomeze ugire ubwizige, ugire umuntu, ugire urukundo, kandi ukomeze wizere, wumve kandi ijwi ry'Amerika.
Ndabizeye kandi nzi neza ko Imana
tuzakora ibishoboka. Wihangane, ukomeze.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF muri raporo yakoze mu mwaka wa 2004 yatangaje ko abana bagera ku 300,000 bishwe, 95,000 bakagirwa imfubyi kuva intambara itangiye mu Rwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka wa 1990 kugeza irangiye mu kwa karindwi umwaka wa 1994. Na nyuma yaho UNICEF yatangaje ko ababyeyi babo babaga barishwe, abandi bafunzwe cyangwa se abandi barahunze igihugu bakaburana n'abana. Hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga twakomeje kwakira abana bashakisha ababyeyi n'imiryango yabo ariko badafite aho bahera, basa n'abasigaye iheruheru. Urugero ni Rukundo Mwavita utuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umudugudu wa Ruhango. Mwavita arashaka ko ari we wese yakwita umuryango.
ni papa ni mama ni bahaba hari n'abavandimwe nabo nkababona kuko nta numwe nzi ariko ikibazo yaba ari papa sindukuntu yitwa yaba ari mama sinzi amazina ye sinzi ngo bavukaga heze nagerageje no kujya mu kigo cy'imfubyi kabwayi ngo mbishakire ndondewe nako nabona n'ikimenyetso na kimwe cyanyereka abo ari bo ndakibura bambwira ngo ko abantu bayoboraga icyo kigo icyo gihe bagiye nubwo ndi kubarangisha ariko ntabwo nzi ngo bitwaga bande ntabwo nzi ngo bari bakiye he
none mwavita Rukundo niryo zina ryawe niryo umumama wagufashe ukurera kugeza n'ubu yaguhaye yigeza kubwira inkomoko yawe
nibyo nyewe nasanze nitwa nyina mbwira ko nabyitiwe mu kigo ku bipapuro bamuhaye byo mu kigo ariyo mazina yanjye yari ariho ariko nagerageje kujya mu kigo ngo ndebe koko ayo mazina akajya haboneka Rukundo byonyine mwazita ntibibonekeho by'ukuri nubwo nanjye nitwa gutya ariko sinzi ngo niba ariyo mazina yanjye yanyakuri ntabwo mbizi
ifishi yawe baguhaye muri icyo kigo cy'i Kabgayi yanditse ko avutse ryari mwavita
ifishi y'abakisimu
cyangwa kandi gapapuro kose kagaragaza igihe wavukiye
na kamwe narakavuze we yabashije kwivugira kandi kemba gatatu ariko ugapapuro kose kaba kanditseho ibyo ngibyo ntabwo kandi gusa hari mbere y'uko njyaga kuri uyu mumama hari umupapa wundi wabanje kunkura mu kigo cy'imfubyi ari nawe wasinye mu kigo nkeka ko ari we waba uzi ayo makuru yose y'agapapuro wenda kaba kanditseho igihe navukiye gusa nagerageje kumushaka ndamubura
amazina ye urayazi
izina rimwe nzi ko yitwa havuga n'urugo rwe rutoya urugo rwe rukuru nyine aho twabaga nkura mu kigo nagiyeyo umugore we ndahamusanga ndamubaza umugore arambwira ngo ntabwo yabimenya ngo nzajye gushaka umugabo we gusa umugabo we nagerageje kumushaka ndamubura kuko ambwira ko yashatse undi mugore afite uwundi rugo
ibyo aribyo byose ari aho ngaho mu Rwanda
ari mu Rwanda ari no mu Ruhango ariko sindabasha kumugeraho ngo mubone tuvugane
mwavita umuntu uri mu Ruhango ndayizi nayibayemo aho waba uri hose Ruhango kuyigenda ntabwo iruhije ku buryo havuga nawe arumva ikintu kiganiro ku ijwi rya Amerika ndahamya yuko ari buze kukureba kugira ngo aguhe amakuru ukeneye ariko nawe niba ngombwa uze gushaka akanya kugira ngo ujye kumureba hanyuma aguhe amakuru kugira ngo tumenye neza igihe wavukiye iyo urebye mwavita usanga uravuga ko wavutse 1993 nibyo byanditse ariko wuyo wirebye nk'umukobwa ukireba igihagararo usanga iyo myaka baguha ariyo ufite
oya
ugereranyije usanga wakwiha nk'imyaka ingahe
nka makumyabiri nine
ubwo byaba bivuze yuko wavutse mu mwaka w'1997 hashize imyaka itatu mu Rwanda habaye jenoside bivuge rero yuko ushobora kuba utaravutse mbere ya jenoside ahubwo ko wavutse nyuma yayo ibi ndimo ndabikubaza kugira ngo nimba hari n'umubyeyi waba warabuze umwana we wavutse 1997 w'umukobwa witwaga Rukundo agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'i Kabgayi ubunguwo yababonye umukobwa we iki nishaka kukubaza nta n'ukureba ngo avuga ati uyu mwana arasa na kanaka
harimo nk'abantu nyine wenda bambona bakavuga ati wowe ushobora kuba uri umukongomani cyangwa waravukiye nko muri Congo nkabyakira gutya nyine kuko nta kimenyetso mba mbifitiye nta na gihamya mfite
Navita wandikira ikiganiro Agasaro Kaburaga wavuze ko nk'uko nabivugaga bigitangira ko urangisha ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe ntabwo ushidikanya ko ufite ababyeyi kandi ko ushobora kuba ufite n'abavandimwe ukaba wifuza kubabona. Burya mpora nizera ko iyo umuntu afite ubushakashaka we kenshi na kenshi haba hari ikintu kimuhamagara kimubwira kiti bashake bariho, baramutse bariho bakaba bakumva barabwiwe kuriho, ababyeyi nabo bakaba barabyaye umwana bakamwita Rukundo cyangwa se bakamwita Mwavita, ariko impamvu zinyuranye zigatuma batagumana bagatandukana. Niba hari umwe muri buriho ukumva wamubwira iki muri amasegonda 30 gusigaranye?
Nawubwira ko mukunda kandi mushaka, n'ubwo ntigeze mumenya. Ngira agahinda kenshi ko kumva ko ntigeze mba nka mama, ntigeze ngira ababyeyi banjye ngo abandiho nta n'abavandimwe mfite, kandi wenda bashobora kuba bariho. Byanshimisha mubonye ngizo mbona, yaba ari ababyeyi banjye yaba ari abavandimwe, byanshimisha kuko muri njye mpurana agahinda ko kumva ko nta mubyeyi n'umwe ngira, nta muvandimwe umwe nari mu, ugasanga no muri sosiyete y'abantu mubana bahita bakakubwira ko wowe bagutoraguye mu ishyamba nta babyeyi ugira, bikakubabaza. Njye mbabonye byanshimisha.
Urakoze, ariko unyemerere nkukomeze kandi nkubwire ko uwo mubyeyi wakureza agukunze na n'ubu mukaba mukiri kumwe, ni umubyeyi Imana yaguhaye. Nagira ngo uze kumusuhuriza kandi nkubwire yuko akubereye aho ababyeyi bawe batari, niwe mubyeyi wawe wa mbere mukuru, azakomeza gufashe kugira ngo umenye aho abandi babyeyi bawe bari, ariko ntiwihebe kubera ko ntabwo uri wenyine, ntiyakuretse, ntiyakubaye kure. Ukomeze umwizigire kandi umukunde nawe aragukunda.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro kaburaga. Mu myaka ya za 90 mu Rwanda ahadutse abagira neza bagenda ku mirenge bashaka abana barererwa mu miryango itishoboye, bakabasaba ababyeyi bababwira ko bagiye kubohereza i Burayi bakarererwayo, babasezeranya ko nibakura bazagaruka. Icyo batababwiraga ni uko abo bana babaga barangije kubonerwa abandi babyeyi, abana bagahabwa andi mazina. Uwitonze Verena yatanze umwana witwa Habimana wavutse mu mwaka w'1990. Uwitonze atuye mu karere ka Huye, akagari ka Kimana, umudugudu w'Ubwiyunge. Arashaka kumenya amakuru y'umwana we Habimana wajyanywe mu Bubiligi mu mwaka w'1991.
Bajyanwaga n'umufurere, ari umufurere wajyanaga witwa Frere yari umuzungu. Akatubwira rero ko ngo ari imfashanyo abana bagiye kubajyana bakiga bakura bakagaruka, wakiri imyaka 20 bakagaruka. Bakatubwira ngo ngo uburyo bwo kubafasha ngo ngo kubera ko twarabakene, ni ubwo buryo tuyatubwira. Nza kumutegereza rero nawe ahita yigendera, ahita yigendera yigira burundu. Ubwo rero hari akazungu gahari, avuga niko kazaga akatubwira ngo ngo abana baraho, akatuzanira amafoto, akatuzanira ibiki ngo bose barabonana, ariko n'isaha arabazana.
Uwo muzungu uvuga uzana abana ninde?
Nitwa Emerida.
Emerida aza mu Rwanda?
Hari igihe aza, hari igihe covid itaraba, hari igihe yaje.
Aje mbere ya covid mwarabonanye Emerida?
Iyo aje adutumaho akajya mu irango kuba padiri kuba sereviyani bahati. Noneho akatumaho niyo niyo alipagira na biranga aranya biranga kumukirizi. Hanyuma tukagenda akatugira ngo nitwandike. Tutandika ati amabarwanda yajyana akanadufotora, akambaza n'amafoto mvuga ayo mafoto mfite nayo yanzani ngo ayamuhaye. Noneho tukanamubaza tuti aba yazanye n'umutemuzi, tukanamubaza tutese ubundi ugeraho buri mwana ahantu ari? Akatubwira ngo arahagera, tugategereza yazazira n'uko tubayeho nako
ko numva umwana wawe uzi amakuru ye ko wamujyanye umuzi kandi ko agaruka mu Rwanda akakubwira amakuru ye ikindi ushaka niki
abandi
bana baraje ariko we ntiyaza ese bagenda wamuhaye Imelda wamuhaye Fred de Rook wamuhaye nde umwana wawe
urumva ko wangu wari nka kwanavuga ko ari wango wabatangaza imiryango yindi kuko niwe niyuzi aba yagiye aba nari we wabagumanye
ariko Severena witonze nk'umubyeyi iyo ubyaye ugafata umwana wawe ugaha undi muntu ngo genda underere uba wumva yuko azamukurerera akazamugusubiza kubera yuko akurusha impuhwe z'ababyeyi uba wumva akurusha urukundo uba wumva ari ukubera icyo agomba kukurerera
abantu bamaze kugizuzugu ntabwo mbere abantu twakigizuzuze aho twabonaga ari umukurere se twavugana n'umuntu wihaye imana nta kibazo kandi tuzi ko byagenda
wigeze gushaka kugerageza kuvugana n'abapadiri baho ngaho mu Irango kugira ngo ubabaze amakuru y'umwana wawe aho waherereye n'uko ameze kubera ko nduza ko bavugana cyane na Imelda de Graaf
abapadiri bo mu Irango cyane bo bakomanikana n'uwo Emery kuko niyo baje niho baturiye hari umupadiri uhari wo mu buriri akaba utwandika n'amabarwa ariko ntibayajyana batayajyana
ndumva ufite amakuru ku mwana wawe ariko amakuru atuzuye yasa naho acagashe ku buryo bigutera impungenge hano mu kiganiro agasaro kabura gakwijwe rya Amerika tuzagerageza kugushakira ducukumbure turebe aho umwana wawe ashobora kuba aherereye n'impamvu udahabwa amakuru unyayo ubwo ngubwo tuzakubwira nitugira icyo tumenya uzakomeze wumve ijwi rya Amerika uzahamenyera amakuru menshi
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona Wicike intege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe
hari ababyeyi babaho barabyaye ariko batazi ko ari ababyeyi hari ababyeyi babyara ntibarebe bakarererwa n'Imana hari ababyeyi babyara ntibabone uko babwira uwo babyaranye ko umwana akura neza urugero ni Yvonne umuhoza uri mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana akagari ka Kabuye umudugudu wa Kabeza imyaka 25 irashize yibarutse kandi se w'umwana ntabizi
ndarangiza umuntu witwa
Gereronzi uwo ni umunyarwanda iryo zina kunumva ridasanzwe ni wahehe
Gereronzi ntabwo ari umunyarwanda yari n'umunyafurikari barindaga impunzi mu nkambi ya Katari
akomoka mu kihe gihugu
muri Congo yaravuye muri Kinshasa ahantu ngo muri zone ngariyema
uwo musirikare uramurangisha ku ijwi ry'Amerika umushaka wiki
kuko ngo twagiranye nabyara dusanye umwana kandi ntabwo amuzi n'umwana yifuza kuzamubona tukamenya ngo ye umwana ubu ni 20 n'ingahe twarahangayitse cyane kuba tutazi abaho cyangwa ntabaho hari umuryango usa umwana yabona wokere yabona nyogokuru yawe
muri mu nkambi ya Katare ni muwuhe mwaka igihe wari uri kumwe na Gereronzi
ni 1996 kuko yagiye afite inda y'amezi ane
yari azi neza kutwita igihe yagendaga
twarabikekaga ariko birangira ko bari bafite akazi nyine bagomba kwimuka bakagenda.
Umuhoza, icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Imyaka 20
Gerlonze yari afite irihe garade?
Yari sergent major.
Sergent major Gerlonze agiye yakekaga yuko ushobora kuba utwite, hari nimero yagusigiye yakubwira ati nkenera uzampamagara aha, hari adresi yagusigiye akubwira ati nunyifuza uzanyandikira aha, hari akantu yagusigiye n'akamwe?
Ntabwo nzi neza, ariko yari yaransigira urupapuro ruriho adresi ngo zone ngariyema nyine na nimero y'inzu ntibuka neza. Ariko icyo nibukaga ni uko yari muri zone ngariyema nyine ahantu yambwiye bajyaga baba.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe ugereranije?
Nari mu myaka 28.
Ako gapapuro yagusigiye urumva uzakabona kugira ngo urebe iyo nimero uzayimpe?
Ntabwo nakabona, ko twahuye n'ibihe bibi nyine, turibara turiruka, nta bintu byose biratakara, nta kintu na kimwe tuzize tubasha kurokora.
Ubwo muri 1996 ugaruka mu Rwanda, hanyuma wibaruka umwana w'umukobwa?
Yego.
Ameze neza?
Yego, ameze neza.
Amaze gukura amubwiye se uwari we?
Yego, arabizi.
Nawe ahora yifuza kumumenya no kumenya amakuru?
Yego.
Hari ahandi wigeze ushakishiriza mbere yo kuza ku Ijwi ry'Amerika?
Bagiye kuri ambasade ya Congo hashize imyaka myinshi, bakambwira ngo ibyo bintu ntabwo byari bufishe, ngo ntibabikurikirana, ngo kereka umwana akuze akazabyigiramo. Ubu rero umwana aho amaze kuba majeri, afite indangamuntu n'inkumi, ubwo mu gihe nari ntangiye kujya gushakisha uburyo nakongera kubijyamo, nibwo numvise ikiganiro wenda kongereka ngerageze amahirwe ndebe ko nzamufasha.
Umuhoza, kugira ngo umfashe kugufasha, nkeneye byibuze irindi zina rya Gerlonze. Ntabwo nzi matricule ye, ariko wambwiye ipeti yari afite. Nkeneye niba binashoboka kumenya ubwoko yakomokagamo, kubera ko hari amoko menshi muri Congo. Ibyo hari icyo ubiziho byamfasha?
Bakundaga kumwita Soreye kubera ko yari muremure cyane, hanyuma yabarizwaga mu bwoko bw'abantu bitwa Abangwandi. Muri ubwo bwoko bw'iwabo akaba yari afite n'izina bakundaga kumwita Mbatene.
Iri zina rya Gerlonze ryonyine ntiryari rihagije, iri rya Mbatene ni ryo rikomeye cyane ryatuma umuntu amugeraho, ndetse no kumenya ubwoko bwe biroroha, kubera ko muri Congo hari ubwoko bwinshi. Amazina atuma ushobora kumenya aho akomoka, umuntu akaba yahamenya. Reka ngushimire ubutwari wagize n'umurava, ndetse n'umuhati wagize kuva mu myaka myinshi ishize wifuza kumenya aho yaba aherereye, kugira ngo umubwire amakuru meza nawe agomba kuba ategereje, kubera ko yagiye akeka ko ushobora kuba utwite. Tuzagerageza gushakisha, tuzajya ikinshasa turebe ko twamenya niba akiriho, tuzajya ingarema turebe niba bamwibuka. Urakoze kuba wizeye Ijwi rya Amerika y'ikiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze, nanjye ndabashimira.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Muri benshi mu twandikira mwifuza ko tubafasha gushakisha abanyu, uko mutwandikiye niko tubatumikira, ariko twirinda kugira uwo duhitisha mbere y'undi, kandi urwandiko rwe rwaratugezeho mbere. Twubahiriza uko mukurikirana, kandi mwese tuzabatumikira, mukomeze mudufashe, muduhe amakuru, dufatane urunana, dufate mu mugongo ababuze ababo, badacika intege bagahora babashaka. Imana ya mana bakababona mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ikiganiro cyanyu mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana, naho mu cyumweru gitaha nakagaruka.